Kama moyo ungekuwa na sauti ungesema leo ungeusikia. Ili mwamini sifa zote na utukufu na zumpa ni kutoka moyoni. Nipa chakula kipindi na njaa, kutuliza moyo siwe na tamaa. Japo shida matatizo vili dandawa, bado kanipa nguvu ya kupambana. Thanks Lord, thanks Baba, upendo na mahaba. I've been living you, thanks Baba, I'm nothing without you God, I pray yeah. Ni giza ukanionyesha mwanga,
asante Baba, asante Baba.
Wezi kitu bila we,
asante Baba.
Oh Lord,
asante Baba.
Thank you, protect my family.
Thank you Lord, thank you Lord.
Kafungua njia,
thank you Lord.
Kuraze pema, my brother Johnny mjema. Lianza kuniona mapema, ukasema ntakuwa noma. Kweli Mungu ni mwema, japo umeondoka mapema. I wish ungekwepo ulichotabiri ungekiona. Japo haikuwa life kusikika, kukubalika nimepiga na vita. Haimanishi kwamba ndo nimefika, sijalizika na sijalewa sifa. Shapigwa kopo kwenye show, shukuzwa studio, wakina jui kuimba ndo walikuwa wengi jo. Hakuna aliniamini, sio ndugu sio rafiki, hata mpenzi nilimwamini naye alinidisappoint. Thanks Lord, thanks Baba, upendo na mahaba. I've been living you, thanks Baba, I'm nothing without you God, I pray yeah. Ni giza ukanionyesha mwanga,
asante Baba, asante Baba.
Asante
Baba,
oh Lord,
asante Baba.
Thank you, protect my family.
Thank you Lord, thank you Lord.
Kafungua njia,
thank you Lord,
oh Lord,
thank you Lord.
Asante Baba, asante Baba, asante Baba, asante Baba.
Another Gbedu from NigerPickup.com.